Get free music on mdundo.com.
Zombi skutaji ume. Hey. Kimambe, kibade. Kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibabe. Kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibabe. Kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibade. Kimambe, basi fos kibabe. Ishu. Ashino wana man, chino wana man, chino wana man, chino wana man. Hello. Ewe.
I still kiss, baby.
Issue. Angosha wana man. Hello. Juzi nile kona town. Umependezo metupia vitu vibras juini lui. Lagucha sele buti. Na gome fanyo. Kushi mba sutu si shushin kwa round. Nari kupa saldo si tusi. Kwako mi I'm lost and found. So zushi usin pushi. Nongeze mo juzi mo fundi. Kugando none nuksu none mpuzi nye down. Na kustalk hadi TikTok. Neza chundisha ngome ka hey song. Namvutia kama rain chong. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Unafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho. Na kusha mali kubali hakuna.
Mali ya rota. Usije mtota. Weni bariki kumpeleke kwa mafusa. Mali ya rota. Usije mtota. Weni bariki kumpeleke kwa mafusa.
Ishu. Achia shisha.
Achukucha, zimemona, memona kaka shushwa.
Achia shisha.
Achukucha, zimemona, memona etika susa.
Achino, kibabe, kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibabe, kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibabe, kimambe, basi fos kibabe. Kimambe, kibabe. Come on, the bank was kebab issue.
Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.
Stock hadi TikTok. Neza chundisha ngome ka hey song. Namvutia kama rain chong. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Unafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho. Na kucha bali kubali hakuna zaidi yako. Angosha wana ma. Poshi wana man, boy wana man, papi wana man. Angosha wana man. Hello.
Mambo.